CJ Records. I'm humble twice. My style, Ganda Runyankole. Listen to this. Babulire kiche kitwe panza amasanyalaze kumbibula omujegali amakolero tulina kawera ko ebyentambula eya transport wenjogerera nabyo byaterebe kubaka kike ya Uganda tujirina mwabagende bweru mwena mujeyune ebyenjigiriza nabyo biri ku mutindo bona basome primary ne secondary katwe baze kuno mulembe kwa Museveni ebale kulwani ihanga
Uganda
can think that I'm stupid according to this song, but my fellow Ugandans, let's stop talking about bad things that our leaders have done. We also appreciate something they have done.
Okumanya kati twaterende ebisigeza kukujirwanyisa ate abajina nakatubabudabude tetubewala kuba nabo bantu amadwaliro eddagala tulina naye maleriya nayo etufukidde kizibu ababeddagala namwe ebyomubikome kubanga Uganda yaffe mugiteeka mu katyabaga abantu bafunye education n'abannayuganda namwe bebaza okukwatira wamu ate tweyongera okulwanyisa endwadde endala tweyagale katuli bannayuganda
Uganda
Atebyo butonde fetwa ikinda Enyanja ebibira ensozi Muje mumira bebya bebye unisai Wild life osolite Mwebalo kukume bisoro byaffe Abalambo sebe yune Uganda Kubanga kwebyo bye mulinda
Uganda
Obote amini luli engudo na zote zali wonga Abachala tebafuganga na yola wanamboze memba wapali ya meti Ne president mumwogera ko bisera biri te byali wonga uliriza bino ye yani ayogeranga kuwa maje bisera biri nabyo te byali wonga